pretensions. Wally to the row. Who's laughing now? Exponential potential. Wana drunk kwa machozi zao. Tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now? Millioni from 10 bob. Nilitoa wapi extra zeros? Jiulize mbona donut na shimo. Shingo shortcut ya mfuko. Don't illegal. Dish kwa rooftop. Sia DSTV ya kuomba dish distinct. Vampire vegetarian. Whiteheads. Nine believers. Wana Twitter high class. Soma college ya nightclub. Riza sleep. Hadita man pay sleep. Toka niwe features. Baga panya nimefika. God's finger. Ima move string. Wali to the round. Who's laughing now? Exponential potential. Wana drown kwa machozi zao. Tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now? Nasema who's laughing now? Exponential potential. Achana na. Toka kitambo nimekuwa photogenic. Wazazi wali insist na story ya photosynthesis. Nani ajui udaktari si lazima uwe mrefu. Kwa karatasi ya dawa malizange sabu. Okapo wana need more ink, more pages. Jina zifit kwa list. Si exaggerate kakufunika pancha na bandage. Ndoba yezi hata ngumi ya mosquito. Mi simu important. Bila mimi mama mboga hata ana customer. Ngumu kwangu, kizungu fluent. But wezi komandu mati na influence. Wali to the row. Who's laughing now? Exponential potential. Wana drown kwa machozi zao. Tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now? Nasema exponential potential. Achana na. Kuku yangu inalia ina swine flu. Iliponiona nikinoa kisu. Niligaribisha ili assume ni pet seafood. Homa inafunika nostrils. Coincidentally anapika seafood. Akidhani sinusia rufu. Uchoyo ainanga karibu. Msoto ikinokto. Niko like look familiar. We met before. Kuku ina idol ija kenchik. Ni death bending. Hard work, get the best out of life. Get safe, get the best out of death. Hey. Wally to the row. Who's laughing now? Exponential potential. Wana drown kwa machozi zao. Tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now? Nasema exponential potential. Achana now. Wana drown kwa machozi zao. Tunaogelea kwa jasho zetu. Who's laughing now? Nasema who's laughing now? Exponential potential. Achana now.